ni nawe washyize hamwe iki kiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone ngendanwa. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi gifatiye kuri muri isanga yatambutse kuwa kane, mukigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri 2019, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco na Sheikh Ahmad Al Tayeb, imam mukuru w'ikigo gikomeye Al-Azhar cy'abasunit, bashyize umukono ku itangazo ryabaye igitangaza mu mateka y'amadini no mu mateka y'abantu muri rusange. Iryo tangazo rishimangira rero ubuvandimwe bw'abatuye isi, ubwumvikane bw'amadini n'imico. Bari Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hagati aho ngo abasunite ni ryo shami rya mbere rifite abayoboke benshi mu idini ry'abayisilamu, naho Al-Azhar iri Kairo mu Misiri, ni ikigo kirimo umusigiti wubatswe muri 1970 na kaminuza izwi cyane imwe muzimaze igihe kirekire ku isi, mu bayisilamu. Ni icyitegererezo iyi kaminuza, ni imwe rero imaze igihe kirekire cyane. Nyuma y'itangazo rya Abu Dhabi mu kwezi kwa 12 mu 2020, Loni yagize itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe, Journée internationale de la fraternité humaine mu Gifaransa. Icya kabiri hagiyeho komite mpuzamahanga yo kubungabunga no gutanga ku isi hose kwigisha ubutumwa bukubiye muri iri tangazo rya Abu Dhabi. Iyi komite igizwe n'abahanga batandukanye, abayobozi bo mu madini atandukanye n'impirimbazi zinyuranye, bose hamwe ni 11, barimo abategarugori babiri b'ibyamamare, Madame Lema Gbowee wo muri Liberia, yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2011, na Madame Irina Bokova wo muri Bulgaria, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cye kuva mu 1996 kugera mu 1997, arongera aba umuyobozi mukuru wa UNESCO kuva mu 2009 kugera mu 2017. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe siyansi, umuco n'ubumenyi. Itangazo rya Papa Francisco na Imam mukuru Ahmad Al-Tayeb rivuga iki? Uyu mugambi batangije mu 2019 ugeze he? Twabatumiriye Sheikh Musa Sindayigaya, ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abibumbye mu Rwanda, nako mu muryango w'abayisilamu mbabarire mu Rwanda. Sheikh Musa Sindayigaya ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, ni umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima mu Rwanda. Yigeze kuba kandi umuyobozi ushinzwe ibwirizwa butumwa ku rwego rw'igihugu mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Yigeze no kuba mufti wungirije w'u Rwanda, yanabaye imam w'umujyi wa Kigali. Nyakubahwa Sheikh Sindayigaya, urahura neza, urakomeye?
Yego, muraho neza, turaho kandi natwe tumeze neza.
Umwaka mushya muhire.
Twese n'abakunzi ba Voice of America bose tubifurije umwaka mushya muhire.
Ndagushimiye cyane rero uyu mwanya uduhaye rwose. Mu magambo make rero, iri tangazo ry'abanyakubahwa Imam mukuru Ahmad Al-Tayeb na nyir'ubutungane Papa Francisco, mu magambo make rikubiyemo iki?
Iri tangazo ni itangazo ryashyizweho umukono n'aba bayobozi bakomeye mu rwego rw'amadini. Rikaba rero rikubiyemo ingingo nyinshi, ariko mu ncamake rikaba ari itangazo rigamije gushimangira ubuvandimwe hagati y'abantu bose hirengagijwe imyemerere yabo. Rikaba rero ari itangazo ryashyizweho umukono ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019. muri Abu Dhabi muri leta zunze ubumwe z'Abarabu ubundi yitwa amasezerano ya Abu Dhabi cyangwa se akitwa amasezerano agambije ubuvandimwe bw'abantu bose yakaba rero arimo ingingo zitandukanye ariko icyo zihuriyeho no guhamagarira abantu b'imyemerere itandukanye kubana neza mu bwubahane mu bwuzuzanye hagati yabo hirengagijwe imyemerere bafite itandukanye kuko abantu babemera bitandukanye ariko bakaba bahamagarira abantu yuko kuba abantu bemera bitandukanye bitagombye kubibagiza isano bafitanye yuko bose ari abantu bakomoka hamwe
ariko rero banavugamo ko bagamije gukwirakwiza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'ubutabera kudakoresha amadini mu rwego rw'urugomo cyangwa se ubwicanyi no kurwanya iterabwoba amadini mwarwanya iterabwoba gute
uburyo amadini yarwanya iterabwoba nuko iterabwoba ririmo n'iryitirirwa amadini iryitirirwa imyemerere iyo mvuze kwitirirwa ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri ataba koko iterabwoba rishingiye ku myemerere ariko abantu baryitirira amadini kugira ngo babashe kubona ababayoboka babashe kubona inkunga babashe kubona ababafasha kuko akenshi iyo havuzwe idini abantu burya ntabwo bibashishoza cyane babwirwa yuko ari imyemerere ndetse bakabwirwa ko batagomba kubyibazaho cyane mu mazina y'amadini atandukanye yagiye akoreshwa mu bice bitandukanye by'isi mu nyungu z'abantu batangiza nk'imitwe y'iterabwoba ariko mu by'ukuri bagamije inyungu zabo bwite wenda natanga nk'ingero turebye muri iki gihe hari abakoresha izina ry'idini ya Isilamu mu gushinga imitwe mu by'ukuri iyo mitwe ikaba itaba iharanira idini nyabyo ahubwo iba iharanira inyungu za politike iz'ubukungu ariko bagakoresha gusobanura nabi imirongo cyangwa se imirongo mitagatifu y'ibyanditswe byera izo ngero zirahari imitwe igiye itandukanye nka za Al-Qaeda ISIS n'indi mitwe itandukanye nanone no mu rwego rw'andi madini iyo turebye urugero nk'idini y'ubukristo nayo hari aho yakoreshejwe ntabwo ari kuri Isilamu gusa urugero dufashe hano mu gihugu cya Uganda nk'uriya mutwe wa Lord Resistance Army uriya washinzwe na Joseph Kony nkuko mubizi ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ariko mu gisobanuro cyayo ni nk'aho avuga ko ari ingabo zirwanira imana ingabo akaba avuga ko agamije gushyiraho leta ya Uganda iyobowe n'amategeko icumi ya bibiliya kuko barica bagafata abagore ku ngufu bakica rubozo kandi ibyo byose ni ibyaha muri ayo mategeko icumi ya bibiliya abeshya arwanira ari ikizira ubwo rero najyango agaragaza yuko idini rikoreshwa kugira ngo umuntu abone abayoboke agira ngo abone inyungu abone amuha ishingiro ry'ibyo arimo
tuti zacu rero mbibutse yuko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku masezerano ya Abu Dhabi yashyizweho umukono na imamu mukuru w'ikigo gikomeye cya Al-Azhar cy'i Cairo n'ikigo cy'abasunit Sheikh Ahmad Al-Tayeb n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco mu kwezi kwa kabiri 2019 umutumirwa rero ni Sheikh Musa Sindayigaya wo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda ariko rero hagati aho gaho Sheikh Sindayigaya nubwo Papa Francisco yashyize umukono kuri ari amasezerano na Sheikh Ahmad Al-Tayeb umuyobozi mbese wa Al-Azhar mbese abasuniti nkuko twabivuze nibo benshi nibo bagize ishami ryiganjemo abayisilamu benshi muri isilamu nyine ariko rero mu kwezi kwa gatatu 2021 Papa Francisco nabwo yagiye gusura Ayatollah mukuru Ali Sistani w'icyitegererezo mu bayisilamu b'abashiite yamusuye iwe mu mujyi wa Najaf muri Iraq abashiite n'abasunit mbese mu magambo makeya haramu tandukaniye
yego murakoze ni kibazo cyiza aho bitandukaniye nuko buriya hari uburyo bwo gusobanura inyandiko nta kindi gitabo gihari abayisilamu bitwa abayisilamu bose bagenderaho ni igitabo kimwe ariko uburyo bwo gusobanura inyandiko ntagatifu hari aho abasuni n'abashiite batandukanira nanone uburyo bwo gusobanura imvugo n'ibikorwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha
amen
ubwo rero usanga aricyo twakwita interpretation cyangwa se uburyo bwo gusobanura ariko ibisomwa biba ari rimwe ariko akagira ibisobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'injyana umuntu arijyanamo wenda nk'urugero natanga intumwa y'Imana imaze gutabaruka imaze gupfa hari abayobozi bayoboye abayisilamu atari mu rwego rwo kuba ari intumwa z'Imana ahubwo ari mu rwego rwo kuba ari abantu b'abayobozi nyine bagomba kuyobora iyo abayisilamu iyo mbaga yose yari ihari ubwo rero hayibu yitwa Abubakari akurikirwa n'uwitwa Omar hanyuma n'uwitwa Usman haza uwakane bita Ali Ali akaba ari namwe se wabo w'intumwa y'Imana Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha bivugwa ko ari mu muryango we ndetse akaba yaranashyingiwe umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha bivuga ngo abana b'uwo Ali n'abuzukuru b'intumwa y'Imana mu bashyitse rero bavuga yuko abayobozi bayoboye isilamu batari abo mu muryango w'intumwa y'Imana bo bavuga yuko bagombaga kuyobora ari umuntu uturuka mu muryango w'intumwa y'Imana abasunite rero bo bakavuga ko igihe abayisilamu bari bariho bemeranyije ku muntu wabayobora bakamushyigikira ibyo ngibyo ari ubuyobozi bwemewe kandi bwemewe bwayoboye abantu mu buryo bwiza abashyira bakavuga yuko rero bari kuyobora ari abo mu muryango w'intumwa y'Imana uhereye kuri uwo Ali ndetse n'abahungu be yari afite uwitwa Hassan na Hussein n'abandi babatoceho ariko mu by'ukuri ubona yuko ntabwo ibyo ngibyo bifite aho bishingiye cyangwa se bifite icyo ikibyanditse kibisobanura kibitomoye kuko iyo kiza kuba gihari byarahanuwe koko n'intumwa y'Imana ntabwo abo bayisilamu bari kumwe n'intumwa y'Imana bari kubirengaho bivuga ngo ubuyobozi bujyaho hatarebwe isano n'igisamira ahubwo harebwe uw'abantu bemeranyije babonyemo kuba yabayobora muri icyo gihe mu bayisilamu b'abasunite niko babifata ikindi nanone cyane cyane bishingiye kuri ibyo ngibyo abavuga rero abayisilamu b'abashiite bakaba bagendera cyane bavuga ko bakurikira abo ngabo bakomoka ku ntumwa y'Imana gusa ariko icyo ngicyo mu idini ya Islam kikaba kidafite ishingiro ndetse kikaba ari ikintu n'abayisilamu bandi dukunda abantu mu muryango w'intumwa y'Imana turanabubaha turabasabira ariko ntabwo biri muri urwo rwego kuvuga yuko abari kuyobora ari bo bonyine ahubwo byagendeye ku cyo abayisilamu bashiriye bariho muri icyo gihe kandi bari abantu babanye n'intumwa y'Imana bayubahaga ntabwo hari kuba hariho ikintu
niko se sheya ubwo rero nyine mu magambo makeya twavuze ririya tangazo ry'amasezerano ya Abu Dhabi ikiyakubiyemo mu Rwanda ubu ngubu mu rwego rw'amadini mukoraho iki aya masezerano muyakoraho iki
muri rusange mu gice kinini cyo ku isi ubwubahane ubwuzuzanye mu madini burasanzwe ntabwo navuga ariko rero mu Rwanda ibyo dukora ntabwo twabikoze kubera ririya tangazo kuko twavuze ko gusa ryaje rishimangira ariko ibisanzwe bihari binafite ingero zigaragara nuko abayisilamu bo mu Rwanda ndetse n'abakristo reka mvuge gutyo kuko bariya bari bahagarariye Sheikh Ahmad Tayyib yari ahagarariye abayisilamu muri ya tangazo ndetse na n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis nawe ya nubwo ari umunyagatolika ariko ubwo birumvikana yuko yari ahagarariye Kiliziya Gatolika ariko ni injyana ya rusange ku bandi bakristo ku mibanire myiza twebwe mu Rwanda birasanzwe yuko hari ubufatanye hari ubwubahane mu ngero zifatika ingero natanga urugero dufite umuryango washinzwe mu mwaka w'2003 washinzwe ubanza kwitwa RCLS RCLS ni amagambo ahinnye avuga urugaga rw'amadini mu kurwanya virusi itera sida ariko nanone uwo muryango waje guhinduka RICH mu magambo ahinnye ni Rwanda Interfaith Council on Health isobanuye urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima ubwo mbere ryavugaga kurwanya sida gusa ariko biza gusanga twareba no kuzindi ndwara tukabungabunga ubuzima muri rusange bitari kuri sida gusa niyo mpamvu ryahinduye izina
ubu kandi ukaba uri mu nama y'ubutegetsi y'urwo rugaga
yego ubwo nange kuvuga ku buryo imiyoborere y'uru rugaga iruteye umuyobozi mukuru warwo ni nyakubahwa kardinali Antoine Kambanda murabizi niwe Archbishop wa Kigali ubwo hanyuma akaba ariwe uyoboye urugaga niwe muyobozi mukuru hanyuma yungirijwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim ubwo ni ukuvuga ngo birumvikana harimo n'abandi bayobozi muyobozi wungirije abayobozi batandukanye b'amadini n'amatorero atandukanye bose ibwo n'urwego ruhari dufite urundi rwego rwitwa Rwanda Interreligious Council narwo ni urwego rw'abanyamadini nanone n'ihuriro ry'abanyamadini mu Rwanda iriyobowe na nyakubahwa Archbishop Dr. Laurent Mbanda, akaba ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, akaba yungirijwe na none na nyakubahwa Mufti w'u Rwanda. Hanyuma tunagiye noneho n'ihuriro ry'abayobozi b'amadini, aho ngaho byari mu rwego rw'amadini. None iki cya gatatu cyitwa Rwanda Religious Leaders Forum, iyo ngiyo nayo ni noneho ni ihuriro ry'abayobozi gusa noneho b'amadini, abayoboye imbere n'abakiyoboye, aho bahurira bakajya inama bakabakungurana ibitekerezo.
Bungabunga ubuzima, ubuzima amagara meza, siporo, uburanga, ibishya mu buvuzi. Bungabunga ubuzima igufasha kugira ubuzima buzira umuze. N'ibibazo byugaje Afurika n'isi mu rwego rw'ubuzima, menya amakuru agezweho kuri virusi ya korona, umva ibivugwa n'inzobere, ubagezeho ibibazo. Kurikira ikiganiro Bungabunga ubuzima mu kigezwaho na Eugenia Mukankusi, mu gitegurirwa n'Ijwi rya Amerika.
Nibutsa abatwumva kandi ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi kandi arakomeza ikiganiro ari kumwe n'umushumba w'arkidiyosezi gatolika ya Kigali, kardinali Antoine Kambanda.
Nibutumwa ni papa Francisco mu butumwa bwe kuva yatangira yifuzaga kubaka ubuvandimwe bwa bose. Ni ibintu ubona binajyanye n'intego n'ubutumwa bwe nka papa, kuko bamutuye yahisemo kwitwa Francisco. Ubwo ni ukuvuga mutagatifu Francisco ariwe uzamuyobora mu butumwa bwe. Ni bwo bwa mbere twari tugize papa witwa Francisco mu mateka ya Kiliziya. Hanyuma rero arabigaragaza mbere na mbere mu ibaruwa yanditse yitwa Laudato Si, dusingize ibiremwa, cyangwa biremwa nimusingize Imana, nimusingize Umuremyi, ahereye ku kuntu mutagatifu Francisco yakundaga ibiremwa, ndetse wabonaga atwigisha no kugira amahoro hagati y'abantu n'ibiremwa. Nikibuba kacyitse muvandimwe, izuba karyita muvandimwe, ukweza kakwita mushiki wacu. Muri iyo baruwa rero yagaragaje ukuntu aje mu butumwa bwe agendera ku murongo wa Francisco. Francisco rero akaba yari azwi no kuba intumwa y'amahoro. Francisco mutagatifu yigeze guhaguruka ajya gusura Sultani igihe abakristu bajyaga bagerageza kwinjira muri biriya bihugu by'abayisilamu, kicwa bakatotezwa, hanyuma aza kwiyemeza guhaguruka akajyayo. Ubwo yagiye mu Misiri asura Sultani Malik El Kamil ubu hashize imyaka 800. Icyo yagenderagaho yaravugaga ati, yewe nemera Imana kandi Imana ni urukundo, buri muntu yaremye wese yamuremye mu rukundo imukunda, nanjye rero ndamubona nk'umwana w'Imana ikunda. Ubwo wenda yaba atanyumva anyeka ko nshaka kumugirira nabi, jyewe mwereke ko ukunda kuko ari umwana w'Imana. Ni muri urwo rugero rero na papa yahagurutse akajya gusura uriya imamu mukuru Ahmedi Al-Tayeb, atekereza urwo rugero rwa mutagatifu Francisco, anashingiye kuko n'uyu imamu mukuru Ahmedi n'umuntu nawe wari ufite iyo nyota wemera Imana. Mu magambo ye agira ati, abantu bose baremwe banganya agaciro kandi banganya uburenganzira, ku buryo duhamagariwe kubana nk'abavandimwe hagati yacu. Aza gusanga rero yari n'umuntu nyine nawe ufite iyo nyota aricyo cyifuzo, ubwo yahagurukaga rero akajya kumusura Abidjan bakagirana n'aya masezerano.
Baranahoberana?
Barahoberana, ikimenyetso ariko cyane cyane aya masezerano bagiranye.
Ubu se aya masezerano amaze imyaka ibiri, nk'aha ngaha mu Rwanda mubona amaze kugera amaze gutera iyi ntambwe mbese yashyirwa mu bikorwa gute?
Aya masezerano ndana yafite hano mu Cyarabu no mu Gitaliyani ambasaderi wa Zemira Zunze Ubumwe uri hano i Kigali yaje kunsura nzanira na kopi yayo ndayifite turanaganira nanjye muha inyandiko ya papa yitwa twese turi abavandimwe Fratelli Tutti nayo papa yanditse ni naho nakuraga aya makuru y'ukuntu yagiyeyo n'ukuntu bifitanye isano na mutagatifu Francisco wa Asizi
yego
nanjye ndarimo kuko ni ibaruwa yanditse nyuma y'aya masezerano noneho abwira abakristu gaturika ibyo amasezerano bagiranye dusaba twese kurushaho kwimikaza ubuvandimwe bwa bose buri ni ukuvuga ngo na hano mu Rwanda biduha isomo rikomeye cyane kuko uzi ukuntu amateka yacu yaranzwe n'amacakubiri kugeza ku makimbirane akomeye intambara n'ubuhunzi kugeza no kuri jenoside tukaba turi mu rugendo rwo kwiyunga kugira ngo twubake ubwo buvandimwe ari rero aya masezerano yagiranye na imamu mukuru Ahmedi ari n'inyandiko ya papa turabisoma kandi biragenda biduha urumuri tukongeraho n'uko ubungubu turi mu rugendo rwa sinode aho dusabwa gutega amatwi buri wese hagati yacu kugira ngo buri muntu adusangize uko yumva icyakubaka umuryango w'abakristu umuryango w'abanyarwanda n'umuryango w'abantu ndetse nabo mu yandi madini nabo dutumwe kubatega amatwi ese mwebwe mutubona dute niyehe tubabangamira ese twakora iki kugira ngo twubake ubuvandimwe kuko mu mibanire yacu n'andi madini turafatanya mu byo duhuje tukubahana mu byo tudahuje ubundi tukagira urukundo muri byose ni umurongo rero udufasha kandi wazi igihe tuwukeneye nka kiliziya mu Rwanda ndetse n'umuryango w'abanyarwanda.
Votre Eminence, mwavuze ngo ambasaderi wa Emira ziyunze z'abarabu ziyunze yabazaniye kopi y'ayo masezerano, byaba bivuze se yuko icyo gihugu ari cyo ubungubu twakwita nk'umurwa mukuru w'amasezerano nyir'ubutungane Papa Francisco na Imam mukuru wa Al-Azhar bashyizeho umukono, twavuga ko ari icyicaro gikuru cy'ayo masezerano?
Niko navuga kuko urumva mu Barabu uyu Imam mukuru niwe wagaragaje icyo cyifuzo kandi agihuriyeho na papa ari naryo shingiro ry'aya masezerano kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose ndetse ambasaderi yamubwiraga yuko Abu Dhabi bari mu kubaka ikigo cyangwa centre ntabwo ari ko iteye aho bene Abraham kuvuga abayahudi abayisilamu n'abakristu bashobora guhurira kuri uwo mubyeyi Abrahamu bose bubaha yibonamo urumva ni bya bindi by'uko ikiduhuza icyo duhuje nicyo duhuje turafatanya noneho rero ubwo hakabaho no kubahana mu byo tudahuje birumvikana. Ikindi gikomeye muri aya masezerano kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose rero bikavuga ubworoherane amahoro ubutabera ari byo bibyara kubana kivandimwe. Amasezerano agaruka cyane cyane ku ndangagaciro z'ubumuntu duhuje hariyo umuryango kubaka no kurinda umuryango kuko ari wo urera umwana ukamuremamo cyangwa ukamutoza indangagaciro zituma ashobora kuba umuntu wumva ubuvandimwe bw'abantu. Ikindi nuko umuntu nyine wumva ubuvandimwe bw'abantu bose ntabwo yakwirengagiza umuntu ubabara abakene abababaye impunzi impfubyi abasaza abana nabo bakeneye kurindwa za ndangagaciro z'ubumuntu tuzihuriraho kandi ugasanga ukwemera kwacu haba abayisilamu cyangwa abakirisitu kurabidusaba ni biri mu nshingano zacu rero bigatuma ubuvandimwe bw'amadini bizaba kandi bigaragaza ubuhamya bukomeye bw'ukwemera Imana Imana y'urukundo.
Votre Eminence, muvuze ikigo kirimo cyubakwa Abu Dhabi ni mu rwego rw'ayo masezerano?
Ntabwo na bihamya numva ntabwo ntiyambwiye tuganira ariko sinzi ba cyaratangiye mbere cyangwa cyaratangiye inyuma y'aya masezerano ariko ikigaragara ni uko n'uwo muyobozi ufite nawe intego yo kugera ku buvandimwe bw'abantu bose nubwo baba hari ibyo badahuje ariko bakaba babana mu mahoro mu bwubahane no mu buvandimwe bahuza n'izi ndangagaciro cyane cyane ko avuga ati kuri iyi si dusangi ibyishimo byagezweho siyanse na tekinoloji bimaze kutugezaho twese turabyishimira nubwo nanone ari naho agaruka ku bakene n'abababaye gukora ku buryo bitaranganywa buri umwe akagira ubuzima bwisanzuye ariko ni ukuvuga ngo ibyagezweho byiza turabyishimira ariko n'ububabare iyo bubaye intambara intwaro za kirimbuzi dutinya twese biratubabaza n'ikimenyimenyi ibaruwa ya papa yayanditse covid imaze gutera yayanditse turi muri covid nayayigarukaho ati ndetse ni kwa kundi ko gushimangira ko turi mu bwato bumwe iyo hari ikitubabaje twese ntawushobora kuba indorerezi twese biratubabaza bidutera ubwoba kandi iki cyorezo cyaratugaragaje ariko n'ibyishimo twese biradushimisha ibyiza tugezeho ku isi ashingiye kuri ibyo rero bigasaba ko dutekereza ku gufatanya gukorera hamwe kubahana kumvikana kuko turi abavandimwe twese.
Eminence Cardinal Kambanda, Archiepiscopi wa Kigali, ndabashimiye cyane.
Murakoze namwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi n'abatumire yari kumwe nabo uyu munsi. Namwe abatwumvise uyu munsi turabashimiye tubatumira kwitabira gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi. Murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo